Oh yeah. Oh. Oh yeah.
DJ Lil Jenka.
Oh. Ooh. Kama kweli ungenithamini, ungejitahidi basi kuwa mkweli. Kama kweli ungenithamini, ungejitahidi basi kuwa mkweli. Makojwa umeniachia, halafu wewe ndo umeshaiaga dunia. Makojwa umeniachia, halafu wewe ndo umeshaiaga dunia. Baby, baby, why? Baby, baby, why?
Oh. Square kwanza tunonana, it's like wow, baby. Neza pata namba yako, angalau, baby. Kanijibu slow walo sijali. Moyo nikahisi kuwa mina bonge la zali. No, nikahisi weni bonge la dem. Hata waskaji wakasema weni bonge la shem. Ayumatu na figa yako toya loni maliza. Kafanya ni waza mika baki hoi kabisa. Siku sita kukutokea ukawa wangu mandani. Kata kusisinza ukanza kusimbezi nyumbani. So mwako kapita ukanza kuito mama Giovanni. Kaleta tereko vifigyo ndelemo nyumbani. Na gafa nkapata safali ambali kusaka kapesa kunyuma wanaume ukaanza kuhesabu kama sensa. Siku zote siwezi sahau hii story imefanya ni waze nani alompotosha kigori.
Kama kweli ungenithamini, ungejitahidi basi kuwa mkweli. Kama kweli ungenithamini, ungejitahidi basi kuwa mkweli. Makojwa umeniachia, halafu wewe ndo umeshaiaga dunia. Makojwa umeniachia, halafu wewe ndo umeshaiaga dunia. Baby, baby, why? Baby, baby, why?
Muda ukatoroka nyumbani, ukenda mbali. So mtoto wa umemwacha na nani? Maswali yananiuliza na back is speechless. Daddy, where is mommy? Cause I feel like a sickness. Sana futa machozi wala usilie. Mamako ametutoka kabidi ni mwadisie. Tumeathirika na maisha ni kama kawa. Na ndomana kila kukisha na kupa dawa. Tupo njani tunesabu matana. Kufika kwake kwenye giza tunesabu masaa. Yo, siku zote siwezi sahau hii story lofanya ni waze nani alompotosha kigoli.
Kama kweli ungenithamini, ungejitahidi basi kuwa mkweli. Kama kweli ungenithamini, ungejitahidi basi kuwa mkweli. Makojwa umeniachia, halafu wewe ndo umeshaiaga dunia.
Your records.